L-I-L-Y, Jagjit, Ada on the beat. Ruka ruka nae basi bambika, cheza shakuna wajue basi kwake ushafika. Kafiri sande na nyusi kapera, ana manyumba magari na hera. Yupo tayari kuenda ahera, manis to era anasema kapera. Wachani kusho, eti unoma noma siyo bangi na mariro. Eti unoma noma wanajona tumahiro. Eti unoma noma bila Yesu weni zero. Eti unoma, Oyo Christ yendo hero, so wachanu amie. Oyo Christ no mnoma na wabaki wajue, ngoma zake ndo ugonga toka Kenya tu Dodoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, Christ no mnoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, ngoma zake ndo ugonga. Bambika, 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 bambika. Yesu wangu noma, noma noma, ukitaka ona, ona ona wagonjwa wanapona, pona pona. So tumsifu every day, cause yeye ndo the only way, devo kimona na run away, sisi tunabagi tukibabiga. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, Christ ndo mnoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, ngoma zake ndo ugonga. Bambika, 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 bambika. God name so check if vila meni sort. God name so check if vila me to bless. Bless tela tela check if vila nina sang. Oh God, na ko press like King David. The way he did it, I need you to wash me with the blood Jesus. Best name I talk on the show uda tu. Usiku na mchana umeni busha tu. Mlima na mabonda umeni busha tu. Lele boys. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, Christ ndo mnoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, ngoma zake ndo ugonga. Bambika, 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 bambika. God mambo fiam, I'm a shan show love. He brought his son, come die for my sin. Rather ne kwa bold doing jilly many nice. Kwa God lily boys to the mess. Kafiri sande na nyusi kapera, ana manyumba magari na hera. Yupo tayari kuenda haera, man is to era anasema kapera. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, Christ ndo mnoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, ngoma zake ndo ugonga. Bambika, 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 bambika. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, Christ ndo mnoma. Ebu wambie, basi wajue, tena wajue, ngoma zake ndo ugonga. Bambika, 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 bambika.